Msanii mbaya sana.
Bazenga.
Where's the cut another one?
We going in na dembogi tuko lit. Na machingri kwa tambla kuzimix. Msupa anataka namba na mapix. Na msanii mbaya ni kongoro 46. We going in na dembogi tuko lit. Na machingri kwa tambla kuzimix. Msupa anataka namba na mapix. Na msanii mbaya ni kongoro 46. Msanii mbaya ni kongoro 46. Kuna rapa lini seti nikashikwa na police. Kusoro mi stacking kwa kwa kave magazine. Nikibai ndai soon itabidi mepigwa tint. All my exes wanna day ni come through. Bado mina for the game kama kagwe na kahush. FYI kila siku waifanani. Leo tuneza cheka cheka kesho siko in the mood. Kide design kwa shua nita make news. Jumafano na nipenda na maheta bado few. Na uki spot Nike ticks on the shoes. Kuwa shua ni zenyewe close line coming soon. Papa Fadela wakitisha na wapea. Na kuna tupa kwani budo umetefea. Black Mona Lisa melanin kemeshika. When I pull up to the spot atutoki bila giza. Kuna tozi aliuzi wanyonginyo tao. You know we getting money niko na washika dao. Walisema no smoking tukai blaze nyuma ya ploti. Sana shinda nikihama jumalandini wanozi. We going in na dembogi tuko lit. Na machingri kwa tambla kuzimix. Msupa anataka namba na mapix. Na msanii mbaya ni kongoro 46. We going in na dembogi tuko lit. Na machingri kwa tambla kuzimix. Msupa anataka namba na mapix. Na msanii mbaya ni kongoro 46. Sio mabanga peke yake mimi nawezesha na skill. Mashora wananipenda kama ule singa wa Billie Jean. Top 5 tusipendi number 6. Ni sadisa asubuhi tuko jamba na majini. Sedereka faster move neza lean back kiasi. Mambanga washa ni sport ni nambichwa kwa shati. Afisa manze pole samahani. But sell me silali sema tutakula ngapi. Misi fano mani ujusipendagi yo jazzy. Paper chase daily kila area ni kondani. Ni maombi ya mokoro ndio unilinda. Vile masoshi uringa wezi juano gopa mimba. Ni na 100 niggas kwa payroll si streets. Wuli kwa gajo na zoza buda tusha ku impeach. Edge una ni double skill na ku triple. Kafi ujo ina boku kuzidisha niko single. Debe na tuna tuna lose control. Shash kwa imedula niko high ozone. Kona kuja sleepover spray marash kolona. Toka nikuwe raimami who like mambochi. We going in na dembogi tuko lit. Na machingri kwa tambla kuzimix. Msupa anataka namba na mapix. Na msanii mbaya ni kongoro 46. We going in na dembogi tuko lit. Na machingri kwa tambla kuzimix. Msupa anataka namba na mapix. Na msanii mbaya ni kongoro 46. 111 Dagoretti. Keep it chadi unge. 125 East Lando. Yeah, Githu Rice yo key. West La Vie. Yo, Mombasa Kisumu. Nax Vegas LD. Now we going worldwide.
We going in na dembogi tuko lit. Na machingre kwa tambla kuzimix. Msupa anataka namba na mapix. Na msanii mbaya ni kongoro 46. We going in na dembogi tuko. Na machingre matambla kuzimix.